Waambie watu watatu hayakuhusu, hayakuhusu. Usijihusishe na sio kuhusu.
Do not concern yourself.
Hayakuhusu magonjwa,
sickness,
umaskini,
poverty,
upepo,
wind,
giza,
darkness,
wachawi,
witches,
waganga,
sorcerers.
Hallelujah. Yes.
It does not concern
you. Ila ukijihusisha,
but if you concern yourself, then it will concern you.
Hallelujah.
Amen.
It does not concern.
Ila ukijihusisha,
but when you involve yourself,
yatakuhusu.
It will involve you.
Watu wengi wa Mungu,
many people of God,
hayawahusu.
It does not concern them.
Hawajui.
They don't know.
Wala hawafahamu.
They don't understand.
Ndio maana.
That is why.
Wanatembea gizani.
They walk in darkness.
Lakini giza haliwahusu.
But darkness that does concern them.
Hallelujah. Alafu mimi nimesema.
And I said.
Ninyi ndio miungu.
You are gods.
Ninyi sio watu wa kawaida.
You are not the normal people.
Ninyi ni miungu.
You are gods.
Na wana.
And the children
juu,
of the Most High.
Nyote pia. Lakini kwa sababu.
But because.
Mejihusisha.
You've involved yourself.
Na yenu.
With things that is not yours.
Kama
you will die like people.
Mtaanguka kama mmoja wao.
You will fall like one of them.
Lakini sio yenu
hai. But they are not yours.
Umejihusisha.
You've involved.
Na sio kuhusu.
With things that
does not.
To be afraid.
Kujihusisha na sio kuhusu.
Is to involve the things that does not involve
you.
To be afraid.
Kujihusisha.
Is to involve.
Na sio kuhusu.
With things that does not concern.
Wasiwasi.
Worry
ni kujihusisha
is to involve
sio kuhusu
with things that does not concern you.
Amen.
Ndongoleza jakwambia hayakuhusu.
Tell your neighbor it does not concern.
Ila ukijihusisha,
but when you involve yourself,
yatakuhusu.
They will be involved.
Yote yanayokutesha hayakuhusu.
Amen.
Na ukiamua leo,
when you